Lo te ene le sui o le Republican Party mo whainga pālota o le tofi peresetene o Amerika, Donald Trump. Le vala au mai nisi o sui o lana lava vaanga wha upu fai. Ina ia tu umuli mai le tau vanga, po o le leto e avea o ia ma sui tau vaa. Ua mafua le vala au ona o se ata video na liki o lo o whaailoa ai Donald Trump o ia whaia ni lafonga e tau fai fai ma wha tau wemu i le tu pā o ta mā itai. I le ata o lo saunu ai Donald Trump hanga i le tūpā o ta mā itai, i nganga na māsoa ma le whaaloalo e whaatatau i whiuswa inga. E leo talia ina e Trump le vāla au, ina ia tū umuli mai le avea oia ma sui tau vā, ma ua ia whaalia ua langona lona sase.
I've said some foolish things, but there's a big difference between the words and actions of other people. Bill Clinton has actually abused women, and Hillary has bullied, attacked, shamed, and intimidated his victims. We will discuss this more in the coming days. See you at the debate on Sunday.
Donald Trump. O le aso valu le masina fau e faiai fainga palota mo le tofi peresetene o Amerika. E o ia Melania le to olua o Donald Trump na ia faalia le le ta la feangai a lafonga o lafonga lona to olua e fa atatau i le tu pa o tama itai. Ai ua faalia e nisi o suisi ni o le Republicans lo latou le langolango ina o Donald Trump e avea masuitou vao lo latou vaenga faa upufai. E au fiai ia Senator John McCain o Arizona o ia lena tau vā o le sui o le Republicans i whaingā pālota le lua afe ma le valu. Pālota ia na manu mālo o mai ai Barack Obama o le Democrats. E au fia e fo ima Jason Chaffetz o se tasi o sui o le Republicans mai le se teteo Utah. Na ia tā ua i se talanoanga ma le NBC e le ma whai ona pālota ia Donald Trump. Ona o ia e iailo na afafine se fulu ma le lima tau sanga le matua e le fia pālota i se tangata na te whaia ni lafonga tau whai whai ma whata wemu i le tūpā o ta mā itai e o ia e iailo na whawhine.
What he said and how he said it was so abhorrent, so offensive. I hope nobody goes back and looks at that ever again. And then his so-called apology, that wasn't an apology. That was an apology for getting caught. That, to say it's, well, you know, Bill Clinton has done far worse on the golf course, well, that should have been his first clue that maybe it was the wrong thing to do in the first place.
Le sui o le Republicans mai Utah, Jason Chaffetz. E le iaise te mi mua mua i pālota i Amerika, o sui a eise sui tau vā o se vāenga wha upu fai. A e toe māsina whaia pālota. O le whawhita auli le campaigner Donald Trump, ona ua liki le ata vilo le nei, le ata video le nei. I se teimi o lo ofulisia le tūpā o tamā i tā i Amerika, i le tetee i le sui tau vāo le Republicans, ona ona manatu māna lafonga a ngai iai ia te tau, ma le tūlanga o tamā i tā i Amerika. O se tūlanga o lo tūlei mālosi le sui tau vāo le Democrats, Hillary Clinton.
Yeah. He tried to switch from looks to stamina, but this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs. And someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers, who has said women don't deserve equal pay unless they do as good a job as men.
Se vaenga o le whelawhelawhua inga po o le debate mua mua i le whonga a le sui o le Democrats Hillary Clinton. Talumai le whelawhelawhua inga mua mua po o le debate mua mua o lo'o i luma pea Hillary Clinton ia Donald Trump i polls i le lua te sima le tolu points. Toe lua i si debate sia o lo'o tutoe nei a le ifaia whainga pālota i le aso valu o Novema. O le isi debate, le debate lona lua, o lo'o whaatauta i le afi a finei.